Boy Tiger D. Today I'm happy. Bosa mendunga sotano. Mbio mbio adi kwa chemistry. Nadai nipe CD 3, I mean trust. Mbio mbio adi om napatana na babe ametulia. Ako zile za kukaki sexy. Ata sijaingia kwa nyumba mchupa ashani mada. Mapaja yake ungangalia unge amine. Lapa uta amepaka lip balm. 1, 2, 1, 2. Amenishika mkono akaniingiza kwa nyumba. Nidhani nivita taenda kupigwa. Nilikuwa ninamchoma asili but nilikuwa na fit and kafala. Vile tulifika kwa benini ingine, kasi shati ashaanza kunichomoa. Steak akanipa busu redi nikaanza kukam. Then she whispered babe I need a dick. Nikamshika tatu kampul karibu na dick. Then akataki tiku kasikia babe you have a big cock. Nidhani nijogo ochori amenpa ushamba. Nikambusha kwa bed then nikampanda juu. Few second ashani pendua then ashaanza kunitake ride. Nide mrembo ungekuwa ungempili. Yeah.